Lwana tewe kubagiza aba kusubira kubwa kubajja kwekweka nabe lwana tewe kubagiza aba kusekerera kubajja kwewunya ngambe lwana pera nesumi gobona bona ntoja kweswada ngambe lwana tewe kubagiza abakusubira kugwa kwe bajja kwekweka walonza wanzika para wanda getara ngomulwanyi life tekunamira alwana kwali kulwana wamuno okusaba enyate wenavuna mamo kama nanya nukula gwe nga watukabyanga n'emikwano ku mbaga tojo siuse ngomulwadde wakunsa wanegayirira nenkuwonye gubato sinikambu gwe yasamba ejjuba amugwagwa wawahempise yamba de koti ze yakunanya tadowa gwe noyo tomuka bipekere yakunisanga zisipsi we kuba mubitonto myotudde neneswanta nenkusomosa gwe n'ebijja gye byaggweranga ne mubiwoba entudde tangaza ensi kukalyanga ntudde tangaza ensi kukalyanga ntudde gwe
lwana tewe kubagiza abakusuubira okugwa gwe bajja kwekweka ngambe lwana tewe kubagiza abakusekerera gwe bajja kwewunya ngambe lwana era nesuubi ng'obonabona ntoja kweswada ngambe lwana tewe kubagiza
let me get this straight, baja kwekweka. By the spellers with no shame, sempu bazi jukira bahu. In particular was it when I needed you, not even you. Don't be ridiculous, yeah I heard you speaking in vernacular, saying I won't make it but I did. Haha, in your face, nah I'm in your place. But it's for a minute, I'll be going to the next. Now it's my time, see I get a tip when I talk. You G at the top, see I rip when I rap. Stop hating on my shine, you gon' get yourself blind. Besides you and I, it's actually not fair.
Lwana,
it's the lyrical warfare making you disappear. Put some muscle in this hustle, hit this beat with my knuckles, leave your ears with the echoes. Walk on beat with stilettos, I'm a man with a mission. Spill a rhyme with the rhythm for a reason, with this hope and no fear. Lwana, whether I carry no spear, I'm just making this clear. My word is my spear, with this hope I won't shiver. Rappers with my redivers, if your game never withers. My bars and my rap, my mind will deliver. With the hope and the faith, call me a believer.
Lwana tewe kubagiza abakusuubira okugwa gwe bajja kwekweka ngambe lwana tewe kubagiza abakusekerera gwe bajja kwewunya ngambe lwana pera nesuubi ng'obonabona ntoja kweswada ngambe lwana tewe kubagiza abakusuubira okugwa gwe bajja kwekweka
tewerokosa sikatira nze nkubambule gwe nanaabeka wamu nenema wafa ku kye nali wuliriza no kyendi anzijanga essuubi eyakoza simentana kuweka pikisofuneka future feed olabika wasiraano nsaba ensene ningize zenakwetayirira ndaba nze mungu antikudde andiisa ku nkokotwake wasosege eno kuleko siranye ng'ebirowoozo by'omunaku tindiga essozi kalube lubiri emmengo tewandake kubo wandeka mu masanganzira akaka nomfunye kubo gwojja weemoola weekoza obusolo osuubira nze okwegomba nakyusa ku mbeera eyasula muto sinyirira nakyusa ku mbeera eyasula muto sinyirira gwe
lwana tewe kubagiza abakusuubira okugwa gwe bajja kwekweka ngambe lwana tewe kubagiza abakusekerera gwe bajja kwewunya ngambe lwana pera nesuubi ng'obonabona ntoja kweswada ngambe lwana tewe kubagiza abakusuubira okugwa gwe bajja kwekweka.